mutima tujya twibaza mu mitima icyatuma twumva ko dufite amahoro tukanatekereza cyane mu batubana nabo bose icyatuma tubana babanye amahoro amahoro meza aturuka ku rukundo Tuwana na mahoro iubitanga Amahoro meza aturuka ku rukundo Rukundo watuvuka niwe Yesu Tumeshejweho nubunduke gusa Amahirwe tuwana na mahoro iubitanga Yesari mwijuru Nukubana mwa ya piriye Harabi nengajiza kwa aliwe Utanga mahoro Mashaka shaka ichaba kora Nijaba tunze vikashirira Ikaza ranjira batajeze Kuchoba shaka ga Amahoro meza Aturuka kurukundo Tuvuka niwe Yesu Tumeshejweho nubunduke gusa Amahirwe tubona n'amahoro iubitanga Amahoro meza aturuka ku rukundo Rukundo tuvuka niwe Yesu Tumeshejweho Amahoro meza aturuka ku rukundo